Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Siyabonga, siyabonga, Nkosi Jesu, ukulonto lo, hoswa ewe bawo, kamnandi. Ukuhlala kuye, ukuhlala kuye basalwane kumnandi ekuseni kungcwele, kulungile ukuhlala kuJehova. Masiqhubeke ngendaba yethu abazalwane. Uthi Moses kuHobab namhlanje, "We are on our way to the place the Lord promised us, for he said, I will give it to you." Ngoba xa seyithethile uThixo akunanto inawuphinde iguqulile izwi lakhe. Xa seliphumile lilizwi, abazalwana linabuyela kuye, lingawenzanga umsebenzi. Alinakulambatha ilizwi likaThixo ngempilo yakho. Namhlanje ekuseni, "Come with us and we will treat you well, ah my God, for the Lord has promised wonderful blessings for Israel." Kutsho umntu at this point ojongene nentlango, bazalwane. Kutsho umntu osentlango, kodwa the difference ngalo mntu osentlango is that uke wadibana noThixo. Uke wadibana noThixo, bazalwane, ngoba ke khona udibana naye ahlale ngendlela beyiyo before ahlangane noJesu. Kutsho uMose, bazalwane, osekenzwe yintlango, yamkhupha bonke ubuGibhite, yamkhupha ubungcono nempakamo, yamsebenzi intlango, yamlungisa waqonda. Uthi engakayiboni nekanani engakazazi noma uzayibona noma akazuyibona, uthi yiza nathi sujonge emva, yiza nathi ngoba lo Thixo usigcinileyo entlango wenzi izihlangu zethu zingaphelelwa. Lo Thixo namhlanje usithembisile, hayi bazalwane, ukuba uzawusinika izibusiso ezilungileyo, ukuba uzawusinika sibusise. Hamba nathi namhlanje ekuseni, mhlawumbe wena obungaziqondi uba na ufanelekile ukubizwa ngonyana kaThixo, kuba ngathwa nantsi intsindiso uyayirijekta, kodwa namhlanje uyathetha uThixo. Qha into eyenzekileyo uthethe nawe ukhona, mntasekhaya, likwanele ilizwi likaThixo ekuseni, likufanele ilizwi likaThixo. Hobhabhu, ndini ekuseni, nawe Hobhabhu uyabizwa. Shiya the Midianites, shiya elo lizwe, uhambe nabathenjisiweyo bokaThixo namhlanje ekuseni. Mhlawumbe bazalwane, kudala uThixo ethetha nawe, kha awuziboni uba nawe you are part of those of the commonwealth of Israel, ngoba mhlawumbe igospel oyifundisiweyo iyakulimaza mntasekhaya, iyakuphambukisa. Kodwa namhlanje ekuseni nali lizwi, hamba nathi, yiza nathi, ngoba lo Thixo usithembisile. I will come with us and we will treat you well, for the Lord has promised wonderful blessings for Israel. Mamela ku Hobhabhu uthini? But Hobhabhu replied, "No, I will not go. I must return to my own land and family." Wamcenga uMose, "Please don't leave us." At this point, Hobhabhu does not even know, but this is more about him than it is ever about Moses. "Please don't leave us," Moses pleaded. Yazi bazalwane, sometimes xa ucengwayo, you know, kuthiwa hayi siyakucela yiza, hayi siyakucela yenza okuthile, hayi siyakucela. Sometimes, you know, let me put it this way. Sometimes bazalwane, especially as leaders, you know, we think that when we are asking people to do things, you know, sometimes we feel so bad, you know, especially when they say, "No, sibe siqonda bathixo siyabadinga aba bantu," kanti abayazi uba it's not even about us. You would finish a bet nje, it's not about you, it's about them. This morning, dear, ena ndiyacela, I am begging the hobab in me ukuthi ivume bazalwane, ivume ubone indlela kaThixo, ndingabe ndibambelele kwizinto zangasemva, ndibambelele kwizinto in my past, ndibambelele kwilizwe uThixo andikhuphe kulo. But this morning to see and to hear the clarion call of the Lord and to follow those who are covenanted, to follow the covenant of God, because I myself, you yourself, we are covenanted with the Lord. Basalwane uThixo makasincede. You know, this morning when I was, the Lord was just planting the seed for this word. In fact, I didn't even know. The Lord gave me an analogy even before He revealed the word. An analogy of a washing, Barcelona. I don't know if this has ever happened to you. Ukubona xa wenza washing uqonda ufuna ukukhupha yonke, ukhuphe nezingathi zisemi dirty, ezingekho dirty ncam, uzikhuphe zonke sana ibe zi loads and loads and loads washing yakho, uyenze washing ugqibe. And I don't know about you, but now when I'm in that mood, you're going to washing the clean, and there's no clean, these fagemans, and just because they look dirty. Let me tell you now, I don't think about the capacity of Ngolam. Sometimes washing yakho ibe nintsi ngaphezu kwamandla ocingo. You know, uxa ufika phandle uyokoneka iwashing ufumanise into okokubana yeyi le washing lena iklini yona siphiki kodwa ingxaki ucingo. Hey my God, ucingo bazalwana alikho enough. Yenzeke ke ngoku sometimes xa uqomba ufuna uyifostela, you know, uyoneke le washing ucingo luqhawuke bazalwana, to show that it did not have capacity. God, but there is an option. I've done it many times. There is an option, bantwana basekhaya, uba instead of forcing things, uyishiyele washing mntasekhaya apha ebhakedeni, so that xa koma ezinye uphinde uyokoneka ezinye. Uba kuyenzeka mhlawumbe you've got a secure yard, ungayineka ke around apha eyadini yakho, but you know ingabi yonto untied, you know, within the parameter of indawo yakho yewashing. But most of the time, kuyenzeka ubuye ushiye apha ebhakedeni. Uxa ubuya ngamanye amaxesha ufike ezingaphezulu sezizomele. Oh my God. You see, bazalwane, the things that we hold on to, let me tell you now, the things that we hold on to esicinga uba thina kunyanzelekile sizenze, sometimes yes, sithi xa sifostele indlela kuqhawuke ucingo, the very thing that is given to us in order to help us, in order to propel us, you know, in order to change our situation. Ingalungi ngoba kufostele mna ndayi overload, you know, without having considered its capacity. The option there is to let go. Your washing yakho izobamdaka just because we share bhaketeni mntasekhaya. Instead, sometimes uthi ngoyishiya bhaketeni izomele ebhaketeni, to show you ba ibingadingi wena kakade. Yes, ukuyoneka kwakho, yes, it's a great way yokoneka impahla ayimoshakali, but iyakwazi uzomela ebhaketeni without your help and my help. Sometimes the things that we want to control are the very things, bazalwane, that we need to let go of. Ke sivumele sometimes nature to take its course. Ke sivumele uncedo, you know, from the elements of nature. And this morning there's a challenge to you and I, to the hobab in I that is going to want to go back to our land, that is going to not want to recognize the greatness of the promise that lies ahead of us. This morning, bazalwane, siyamcela uThixo that even to the hobab inside of us, uThixo anceda achukumise uhobab okum abonane noThixo. Lithi ke ngoku ilizwi likaThixo uthi uMoses kuhobab, you know the places in the wilderness where we should camp. Come, be our guide. If you do, we'll share with you all the blessings the Lord gives us. Yazi bazalwane, la washing xa ihleli phaa mntasekhaya, the one of the things that thina we don't recognize is that uba ishethi yakho ibiyishethi ayizujika ibe yibhulukhwe just because awuyonekanga ecingweni, uzawuthi xa uyikhuphi ihleli yishethi. The difference is that you would have
not contributed to ukoma kwayo. And these are the things that keep us back. We want to be in control of everything. Side singa yiboni nalento uThixo asibizela kuyo ngamanye amaxesha. This morning mntasekhaya yiyeke washinga izomele khakho yiyeke le wash ngoba into ezakwenzekisa uzawuqhawula ucingo ngenxa yobufuna yonke into yomiswe nguwe. Yiyeke washing izomele namhlanje ekuseni khayiyeke le washing izomele ngegama lika Yesu Kristu. Hlukana nobujongene nemidian. There's a reason why God brought you out. Uthi Moses, come and be our guide. If you do, we'll share with you all the blessings the Lord gives us. I don't know. Yazeli lizwi siyambule lubawo. They marched for 3 days after leaving the mountains of the Lord. This is Sinai. And the ark of the Lord's covenant moving ahead of them. Gogo obabi ke mtasekhaya ulapha kule ndawo. Obabi naye uzibhaqa say partaker of the blessings that were never part of abantu belizwe lakhe. The Lord is good, bazalwane. As they moved on each day, the cloud of the Lord hovered over them, my God. And wherever the ark set out, Moses would shout, arise, O Lord, and let your enemies be scattered. Let them flee before you. And when the ark was set down, he would say, return, O Lord, to the countless thousands of Israel, your covenant people. Bazalwane, elilizwi malikonele lindanele nam namhlanje kuseni uThixo ancedane nempilo yethu ngegama lika Yesu Kristu. The season is open for planting, and as we do so, masihlukane nezinto zakudala nezinto zayizolo. Abantwana basekhaya simvuthi xa isithi yiza, hamba nathi namhlanje kuseni. Simazi uba kuthobani, kubani lusibizayo, kubani lusibizayo, ngoba uthembisile bazalwane, uthembekile, uyalifezekisa iphupho lomntu wakhe, alifezekisa ilizwi alikhuphileyo ngomlomo wakhe. The Lord really bless us this morning as we consider the words that he is speaking to our lives in Jesus' mighty name. Amen. Bazalwane, when we come back on the other side, we will be taking your calls on 0826572729, and the Lord really be glorified in our midst this morning in Jesus' mighty name. Hallelujah.
Inspiring lives with God's word. Radio Pulpit 657 AM. Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Prayer, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DSTV 882, and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app, and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.